Ugqwalanga umaqala, lomntwana ugqwalanga umaqala. Ugqwalanga umaqala, mntwana semagasana. Ugqwalanga umaqala, lomntwana ugqwalanga umaqala. Ugqwalanga umaqala, mntwana semagasana. Uploma la eLondon, bambiza ubabalo. Nesitisi simnandi sistandard, ngathi ukuranwe makahamba. Ugqwalanga umaqala, lomntwana ugqwalanga umaqala. Ugqwalanga umaqala, mntwana semagasana. I've got a confession, I fear to mention. You got me tripping like Lindet, I'm sipping. Can't wait to dip in, she's loving the music. She told me I'll be famous like Scottie Pippen. I'm dripping like it's the time of the season. That's the reason she's trying to please me. She's never seen a nigga like me. Hey.
We glorify your name. We glorify your name. Glorify your name. Glorify your.
Ugqwalanga umaqala. 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 Lomntwana ugqwalanga umaqala. Ugqwalanga umaqala, mntwana semagasana. Uploma la eLondon, bambiza ubabalo. Nesitisi simnandi sistandard, ngathi ukuranwe makahamba.
Ugqwalanga umaqala, ugqwalanga iphansi lencane. Athi umncane aleway imvaya ngakhona, ngimblame mina naye uyabona. Ilezi yeshesha lomntwana, ngimesmeriza ngamagama. Uqeda uyangcoma, right on the spot. Umntwana no-hot, stuff esishisayo sokushota njebhot. Abe mabhot, abe already wey'ntwana zami. Mina nasibabazali. Ogodo wakhala, even though umzimba ukhala imali. Maybe like Bonnie and Clyde, Romeo and Juliet, uJay-Z no-B. Once man maybe kuzogcina sokithi kuma-front page we-magazine.
Thank you.